anaitwa Manengo, atari mtu huyu maniga Tereza. Wanarudi nyuma tunenda mbele, ukwapi mwamba kaskazini, mwambieni anipe michele.
Kwenye ufungwa moyo wangu mini rap city, mkamwambie King Kiba nimekuja King Diggy.
Si tunajali muda, tafadhali mkubwa, tunika pazia, jua kali uba.
Hakuna wanangu chuo kikuu awani somi, mini mezaliwa ziwani, siazi rap utoni.
Nipe tofauti kati ya copy na pasty, Chelsea na chesty, vest na vesti. Kati ya mimi na wasichana hatuja wai kwa chana, sema kwa kuwa sina pesa tuliacha kutafutana.
They are challenging the system, they are forgetting we beat him. We genius family, we big dream. Na sasa naitaka na mapo mainstream.
Sichoke kunisubiri na kibidi mniombe, I'm on my way. Iwaligoka watabiri wakakesha minipote, I'm on my way.
Nakumbuka nilikuwa mdogo afu bonge la kichwa, sigara bwege na alikokia tambele ya teacher. Atupokea ushauri wa motivational speaker, things are change, usishange masanja kuwa preacher. Napenda bebe zila so lazima kila demu nimle, na ndo maana nishalala na mbalulu mzungu wa nne. Afu nikamka poa tu kesho yake saa nne, blue Monday after breakfast ukabon paka Jumanne. Mademu wa mjini hawana system, watakufanya poor innocent victim. Tulipotoka mtani tuko na big dream, afu nshamua sichani sana na mwachia lil twin.
They are challenging the system, they are forgetting we beat him. We genius family, we big dream. Basasa naitaka na mapo mainstream.
Sichoke kunisubiri na kibidi mniombe, I'm on my way. Iwaligoka watabiri wakakesha minipote, I'm on my way. Narudi nyumbani, I'm on my way.
Dar es Salaam awa ni sumbui magei, kwenye kusaka saka pay, tumepanda panda bay. Anajua mwanangu mtenzo tulienda chaka na nei.
Sina fasi ya tuchezei, tukipata tupotei.
Kilometa bana boy, kwenye mood ya wanitoy. Kambia jeshi konde boy, kwa vicheche siko joy.
Take five now. Take five now. Take five now. Take five now.